nakuhoine Sofia wamenyero moyo kwange Sofia onkobere kitufu Sofia timanye tikotaka Sofia tombalama kabuntu Sofia nize akutaka Sofia niwe ongana Malaiwe niwe kwetaka Queen Grace niwe kwetaka Malaiwe nise kumatira Waire banyi aba kutaka Baby 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 nize akutaka
Sofia nakupenda sana Sofia mpenzi wangu Sofia nakupenda sana Sofia mpenzi wangu Sofia nakupenda sana Sofia mpenzi wangu Sofia nakupenda sana Sofia mpenzi wangu
Semera kavite, sagara kukwate koga mentate Abatesire kabare kane, hakuna faida chakukawe peke yako Kuja tucheze kama tunafanya sangu Aba kusumu wanjaba kubane nako Muna fikiri misisiki mwere wako Omu kwano gocha ngabako Eno hadi target over dead in the pule When I'm with you I got nothing to say Bulichi muwe kubuza mbuchiyo Kake galonga supa iso sanula Jangweka Sofia echimula Onyirilo tukule chitufaya kangatara Emi teki tutanipata zima imisi Okige wini besukuru no twaronze Ensanje chitufa kude mchiwongole Emi gongo kwele kaje keje Sofia omupanguru kufuwa mufunye Sofia omupanguru kufuwa mufunye
Sofia nakupenda sana Sofia mpenzi wangu Sofia nakupenda sana Sofia mpenzi wangu Sofia nakupenda sana Sofia mpenzi wangu Sofia nakupenda sana Sofia mpenzi wangu
Sofia nakupenda sana Sofia mpenzi wangu